kanje na.
Alright, asambele,
asambele.
And so,
woku muntu ne story story. 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 Woku muntu na ndlela say humping. Woku muntu ne story story. Woku muntu na ndlela say humping. Woku muntu ne story story. Mzamo yami ngicela umthetho ngibeke far. Ngizama ukuhlanganisa imali okondle ekhaya. Maphela inyanga ngifuna ukikha ngehalasa. Wathi umama ingane rathi isebenzele ekhaya. Yeah, isebenzele ekhaya. Isebenzele umama wami. Isebenzele ekhaya. Qinisile umama wami. Isebenzele ekhaya. Into
bayisisi qinisile. Crave no tyanda. Crave no tyanda. Itaring is a fun. Yeah, itaring is a fun.
Ngeminyaka ngizikhandla ngithi Nkulunkulu ngicela ungiphe amandla ngithi Nkulunkulu ngicela ungiphe amandla ngithi Nkulunkulu ngicela ungiphe amandla kanti mina ngizoba right nini
yabuza
kanti mina ngizoba right nini
yacela
kanti mina ngizoba right nini
yabuza
kanti mina ngizoba right nini iminyaka neminyaka ngizikhandla ngithi Nkulunkulu ngicela ungiphe amandla ngithi Nkulunkulu ngicela ungiphe amandla ngithi Nkulunkulu ngicela ungiphe amandla kanti mina ngizoba right nini
yabuza
kanti mina ngizoba right nini kanti mina ngizoba right nini
yabuza
kanti mina ngizoba right nini
woku muntu ne story story woku muntu ne story story say humping woku muntu ne story story woku muntu na ndlela say humping woku muntu ne story story woku muntu na ndlela say humping woku muntu ne story story woku muntu na ndlela say humping